Blog Talk Radio.
Nanje kwa ikaze bakunzi baradite me ni ikiganiro uyu munsi nanje turashimye Jean Paul turi kwa kane tariki ya 16 Nyakanga umwaka w'2020 uyu munsi tukaba dufite ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho zimwe muri izo ngenzi rero nako buri zimwe muri izo ngingo rero ni inkuru nziza ya Bwana Barafinda Sekikubo Fred Sekikubo Fred amakuru yatugezeho kuri uyu mugoroba mu masaha ya saa kumi za nimugoroba nuko yari yarekuwe nyuma yaho amaze amezi atanu ashimuswe na urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Uyu munsi rero akaba yarekuwe akaba araye mu rugo iwe. Ubuzima bwe kugeza uyu mugoroba ntabwo tuzi uko bumeze cyangwa se ngo tube dufite byinshi dushobora kubabwira, ariko tukaba tubizeza yuko tuzabimenya vuba kandi tukazabibatangariza tumaze kumenya amakuru nyayo. Mu zindi nkuru turibuze kuganira ni inkuru ibabaje y'impunzi mu Rwanda, aho ibigo by'impunzi bashaka kubifunga nyuma yaho bavuga ko imfashanyo zirimo kuza ari nkeya cyane, ndetse ngo ikigo PAM hari amakuru yuko kidashobora kuzongera kugaburira izo mpunzi. Ariko badukurikirana hafi aya makuru bakatubwira yuko ari ibintu bishingiye ku nama yabaye mu Rugwiro, aho bavuze ko izi mpunzi zishobora kwirukanwa noneho ibyo kurya bimwe na bimwe bikazajya bishyikirizwa inzego z'umutekano, kandi ibyo bikaba byarabaye nyuma yuko ibigo byose by'impunzi ngo bashaka ko bigira administration ya gisirikare. Noneho akaba aribo bazajya bamenya uburyo baborienta izo mfashanyo za za PAM cyangwa se zigenewe impunzi bakaziha abasirikare cyangwa se bakazigabanya inzego z'umutekano. Pierre Damier Habumuremyi nawe uyu munsi yagejejwe imbere y'ubutabera, niwe twa ubucamanza nabwo ubutabera, nabivuze ko kuva na kera ko mu Rwanda birababaje kumva tubyita ubutabera n'ubucamanza, kuko imanza zo barazica zibera, ariko kuvuga ko batanga ubutabera byaba ari ukutamenya uko inkiko zo mu Rwanda zikora. Yagejeje imbere ya Kangaroo Court ibyo no kuburana ifungwa n'ifungurwa. Mu kanya turaza kureba ibyo bimwe mu byaha aregwa ndetse n'ibyatangajwe na VOA, ndetse n'ibyo nawe yivugiye mu gihe cya Youth Connect, aho yabwiraga abanyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko ko rwagize amahirwe adasanzwe kuba ruri mu gihugu nk'u Rwanda, igihugu gitanga amahirwe angana. Ese uwamuha amahirwe yo kongera kuvuga ahari niko yabivuga ko u Rwanda rutanga amahirwe angana ku bantu bose, cyangwa n'ubundi yabisubiramo kimwe na Jean Marie Vianney? Mbabare ndashaka kuvuga Gatabazi Jean Marie Vianney, mu guverineri wa Cinyinkoro, akongera agasubira ku kazi, yenda yabivuga kugira ngo ave kuririya ngo yibamushyizeho ekonomike. Ariko muraza kumwiyumvira mu magambo ye bwite uyu munsi mu Minembwe. Inkuru ikomeje kuvugwa yuko intambara n'ubundi zakomeje uyu munsi ku manywa kuva nako ejo mu gitondo mu rukerera, ariko abanyamurenge bakavuga ko banejejwe n'uko uyu munsi wagiye, kuko ngo bashoboye kugarura inka zabo nyinshi. Ayo rero namwe makuru turi buze kuganiraho mu kanya katarambiranye. ngiye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Nk'uko nari maze kubabwira rero, inkuru ya mbere inejeje ndetse ni inkuru ya Barafinda Sekou Fred. Ntari butindeho kuko turacyashaka kumenya amagara ye uko ameze, umugani w'Ikirundi, nyuma yuko avuye mu maboko ya Ribu yamushimuse hashize amezi atanu, hari mu kwezi kwa kabiri. Uyu munsi rero nibwo twamenya amakuru ko yasohotse. Ntabwo turi buze gutangaza byinshi uretse gusa kumenyesha abantu ko iyo nkuru yatugezeho masaha ya saa kumi, yuko Barafinda Sekou Fred, umukuru perezida w'ishyaka Ruda, yafunguwe cyangwa se yagaruwe muhira n'abari baramushimuse. Ngise gushimuta kuko ntitwigeze tumenya yuko afite manda d'arrêt cyangwa se arrest warrant, ahubwo tukajya kumva umugore atabaza avuga ati bamushimuse, bamutwaye, ntabwo tuzi bamujyanye, n'ibindi n'ibindi. Burera amakuru ku bakunzi ba Ruda ndetse n'abakunzi b'uburenganzira bwa muntu n'abandi bose bamutabarije. Uyu munsi ni inkuru inejeje ko yasubiye mu rugo. Amakuru arambuye rero cyangwa se arenze ayo ngayo tuzayagarukaho mu minsi iri imbere. Ndagira ngo ngaruke kuri iki kibazo cy'impunzi. Nari nababwiye yuko hari ingorane abaturiye zimwe mu nkambi z'impunzi bafite, kubera yuko hari amakuru avuga ko bashaka kuzabasenyeraho ziriya nkambi, bababwira ko imfashanyo zigiye kurangira. Amakuru yandi ariko akatubwira yuko ibyo ari imitwe ya guverinema ya Kigali, kuko inama yarabaye ivuga ko ziriya mpunzi bimwe mu mfashanyo zifashishwa bishobora koherezwa ahandi mu nzego z'umutekano. Bikaba ariyo mpamvu rero bahisemo gushaka ko ba administration ya biriya bigo by'impunzi yahabwa abasirikare. Ibyo ndetse ngo bikaba byaratangiye, ariko by'umwihariko hakaba hari inama iherutse kuba mu kigo cy'inkambi ya Kibuye. Iyo nkambi nako muri iyo nkambi bakaba baravuze ko bagomba gutangira gutekereza ku bizakurikira, kubera ko imbere atari heza. Hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka ngo hahoze kuri leta mu Kibuye, nibwo hari bahamagaye ngo ubundi basanzwe hakorera amahugurwa ya komite y'inkambi. Ayo rero mahugurwa ngo akaba bari bazanye abashyitsi nako batandukanye, harimo umukuru wa HCR muri Karongi ngo nubwo bita Chief Francis, bazana no mu camp manager wungirijwe n'uwitwa wari umwungirije nako witwa Robert. Hakaba kandi n'abahagarariye ngo ikintu cya protection muri NHR, ndetse ikitangaje nuko umuyobozi wa RIB nawe yari ari muri iyo nama. Manuel rero niwe watangiye kuvuga abwira abayobozi inshingano zabo, noneho aza kubabwira yuko ibyo bagiye kubabwira ari ibintu bakwiye gutangira kwitegereza kuzashyira mu gikorwa, harimo nko guhuza impunzi n'izindi nzego zikora mu nkambi zirimo n'iz'umutekano. Ibyo rero ngo harimo nk'ibikorwa by'inkambi ndetse no kuzajya bashaka impunzi ko ziza mu manama ya hato na hato, cyane cyane ku mutekano wabo. Chief Francis rero niwe wafashe gufata ijambo nyuma yaho, avuga yuko impunzi zigomba kwigira, kubera yuko hari ikibazo cy'uko imfashanyo zishobora guhagarara ngo ahubwo ngo birememo icyizere. Impunzi mu magambo zavuze ndetse n'amakuru yacu tugira, bavuga ko ngo muri uku kwezi kwa cyenda birashoboka ko ngo impano cyangwa se imfashanyo babahaga zitazongera kuboneka, ndetse bakanavuga ko na HCR n'amafaranga batanga n'ibindi bikoresho bafasha impunzi ngo ashobora kuzahagarara byose mu kwa cyenda. Urabyumva, PAM na HCR nabyo ko bishobora guhagarika. Ariko noneho ngo bakabaza ngo se mwa mpunzi mwe muzashobora kwibeshaho ibi byo bikoresho byose nibihagarara? Muri ibyo ariko ntiyagarukiye ahangaho, yavuze ko ngo hari uburyo ngo imiryango iza mu Rwanda kuza gufasha aba impunzi ngo atari imiryango igomba kubafasha kugeza igihe ngo igize iteka ryose, ahubwo akaba ari ibintu bagomba kubafashisha by'igihe runaka ariko bikarangira. Mwibuke ko bariya abantu ari abantu bava muri Congo, ntabwo ari abantu b'Abanyarwanda. We barashaka kubafata nk'abantu b'abadeplase. Namwe rero mwumve icyo iyo administration, kandi nk'uko nababwiye ndababwira ko nyuma y'iriya nama ndetse n'izindi zabanjirije mu muri presidence ndetse no muri polisi, bavuze yuko hagomba kureba uburyo ziriya mfashanyo zajyanwa ahandi, ziriya mpunzi ngo zikazajya zihabwa amafaranga na Kongo amafaranga y'ubude, niba ari ubudehe biriya bintu bya mubyizi bya nyakabyizi bya buri munsi, ariko yuko batazongera guhabwa imfashanyo, ahubwo ngo hari ibintu by'ibishanga n'imirimo itandukanye, murabyumva ko ari bya FPR, ngo bazohereza zijye guhinga, niba zajya banahembwa bazajya bahembwa muri ubwo buryo. Ngo ntabwo mugomba no gutangira gutegereza yuko PAM zibahagarikira, ahubwo mutangire mutekereza aho muzajya mukora iyo mibyizi. Ndagira ngo mbabwire ko iyo mirima bariho bavuga ko ngo iri hafi, nk'uko bababwiye muri iyo nama yuko hari imirima iri hafi bagomba gutangira kwerekeramo bagashaka mo akazi. Iyo mirima rero baratubwira ko turatangiye iperereza kujyanye n'iyo mirima yuko ari ya FPR, bashaka kugira ngo bazajye batangira guhengamo n'ibyayi n'amakawa. Ibyo ngo bikaba ari ibintu byaje nyuma yaho Kagame yagiye muri za Karongi akavuga ko amakawa yahari yakukiwe yari meza ariko adafatwa neza. Babwira ko imirima ngo iri hafi, nk'uko nari maze kubabwira, avuga ko iyo mirima kandi ishobora kubatunga bakarekeraho gukomeza gutega akimuhana. Abo ni abantu b'impunzi b'Abanyekongo, baratangiye kubateguza yuko bakwiriye kugana iyo mirima ya FPR bagahinga. Inkuru ibabaje kurushaho rero nuko atari muri iyo byo bishanga cyangwa se mukawa gusa bagiye kubikorera, ahubwo bavuze yuko bashaka yuko aba baturage bazajya muri iyo mirima, ababyeyi n'abagabo, abana bakiri batoya, abana bakiri batoya bakerekezwa mu yindi mirimo yo guteza imbere umutekano w'igihugu, ndetse mu byo batsindaga harimo igisirikare na polisi. Murabizi ko babikoze kuva kera, ndetse benshi mu barinzi umukuru w'igihugu n'abagiye bava muri ziriya mpunzi, abo ngo batashaka ko barenga umwaka wa kabiri. Abo rero nibo bashaka kureba nako bakomeje gutagetinga, bari bibaza ko bashobora kuzohereza ababyeyi babo muri gukorerwa ibintu by'ubucakara mu bigo bya FPR inkotanyi, mu makawa, mu byayi n'ahandi, abana bakiri batoya bakoherezwa mu gisirikare, gutozwa gisirikare aho tutazi umugambi wabo niba bajyanwa hehe, ibyo nabyo n'ibindi. Kandi bakabwira ko ariho bazabaho neza kurusha uko bariho, ngo bamenye ngo uburyo bashaka bwo kwigira. Kwigira rero ngo babitinzeho cyane uwo mu Chief Francis n'uwo muntu uhagarariye RIB muri ako gace, nawe yarahari. Impunzi rero tukaba tuboneye umwanya kugira ngo tuzitabarize, ndetse ntabwo bigarukiye ahangaha, turagira ngo tubwire n'abandi badukurikiye bari mu nkambi zitandukanye, kuko nababwiye ko ubu aho tuvugira batangiye gushaka abadiministrateri ba gisirikare, aba basirikare aribo baza gukurira izo mpunzi kugira ngo bazabanze bashonjeshe, nyuma yo kubasonzesa kubasonzesha noneho bashyire mu mugambi ibyo bateguye. Iyi ntabwo ari inkuru ivugwa rimwe, ariko tuzayigarukaho, nuko twashoboye kumenya umugambi barimo gucurira izo mpunzi, ndetse nubwo tuvuze iby'inama ya Karongi gusa, ariko muri za mahama n'ahandi hose ibi byaratangiye kandi bizanakomeza. Inkuru iteye kwibaza cyangwa se ni inkuru navuga ko yakabaye ariyo nkuru nyamukuru uyu munsi mu Rwanda, yanditswe mu binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, ni inkuru ya Pierre Damien Celestin, mubabarire, Pierre Damien Habumuremyi wagiye mu rukiko uyu munsi. Yahoze ari Premier Ministre w'u Rwanda, ariko ubu akaba abarizwa muri kasho uyu munsi akaba yagaragaye ndetse ari muri pandagari ya polisi iriya modoka itwara abanyururu ajya kuburana ibintu byo gutanga sheke mpimbano. VOA yakoze reportage cyangwa se yakoze inkuru uko uyu wahoze ari umuyobozi yaje mu rukiko. Reka tubanze tuyumve mbere yuko tuza kureba ibindi bishamikiye kuri rifungwa rya Pierre Damien Habumuremyi.
Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tubehere mu Rwanda, aho wahoze ari minisitiri w'intebe Pierre Damien Habumuremyi yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru aburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bumurega icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye n'icyaha cy'ubuhemu. Ibyo byose arabihakana nk'uko tubibwirwa na Assumpta Kaboyi wari uri mu rukiko.
Bwana Habumuremyi yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu gihe cya 3 za mu gitondo. Yaje mu modoka ifunze hose isanzwe itwara abagororwa ba RIB. Yarimo inyuma yambaye kostimu ifite ibara ry'ivu, afungishije amapingu ku maboko. Yari kumwe n'abapolisi bari bamurinze n'abandi benshi yasanze ku rukiko. Bari bashinzwe kwereka abantu uburyo bicaramo batandukanye, birinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Habumuremyi Pierre Damien wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva mu 2011 kugeza 2014, aribwo ibyaha birimo icyo gutanga sheke zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu, ibyaha akekwaho kuba yarakoze mu mwaka w'2019 ari umuyobozi wa kaminuza yashinze ya Christian University of Rwanda. Bwana Habumuremyi usanzwe ukuriye urwego rushinzwe intwari z'igihugu mu Rwanda yaburaniye ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni urubanza rwitabiriwe cyane n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu n'ibikorera hanze. Ubwinshi bw'abanyamakuru bari bitabiriye iburanisha bwakuruye impaka mu rukiko. Abunganira Pierre Damien Habumuremyi basaba ko umukiriya wabo yaburanira mu muhezo. Basobanuye ko ibyaha Habumuremyi akurikiranyweho ari ibyaha bisanzwe, ariko urubanza rwe rwamamajwe cyane mu bitangazamakuru kugeza no kuri radio y'igihugu. Ababunganizi bagaragaza ko hari ibinyamakuru bimwe bisa n'ibyamaze gucira urubanza Habumuremyi, bagahera habemeza ko mu kwiregura kw'imbere ya kamera ataba yisanzuye. Abavoka babiri bunganira Habumuremyi banavuze ko umukiriya wabo afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima ko atabasha kwisobanura za kamera zimwuzuranyeho. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta mpamvu urubanza rwajyanwa mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasabye ko niba Habumuremyi afite ikibazo cy'ubuzima yasaba isubikwa ry'urubanza akabanza kwivuza. Izi mpaka zatumye inteko iburanisha ihagarika urubanza ijya kwiherera ngo ifate umwanzuro. Nyuma y'isaha irenga umucamanza yinjiye mu cyumba cyaburanishirizwagamo, umucamanza yanzuye ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu ruhame. Ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya kugira ngo buvuge ibyo bushinja Habumuremyi, busobanura ko umukurikiranywe w'icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu. Bwavuze ko Habumuremyi nka perezida n'uhagarariye kaminuza ya Christian University of Rwanda ari sheke zigira kuri 6 zifite agaciro ka miliyoni zirenga 170 yagiye aho abantu banyuranye bajya gushaka amafaranga muri banki bagasanga nta faranga afite kuri konti cyangwa ya kaminuza. Ubushinjacyaha buvuga ko Habumuremyi hari isoko rya miliyoni 12 n'igice yatanze ryo kugura mudasobwa 20, rwiyemezamirimo agasabwa gutanga ingwate ya miliyoni 10, ariko nyuma yo kugemura ibikoresho ntiyasubijwe ingwate yari yatanze, ntiyanishyurwa amafaranga yari yakoreye. Ubushinjacyaha bwavuze ko rwiyemezamirimo yishyuye miliyoni 5 gusa, ntiyasubizwe n'ingwate ye ingana na miliyoni 10 yari yatanze. Aha akaba ariho bahera bavuga ko Habumuremyi yakoze icyaha cy'ubuhemu. Ubushinjacyaha busobanura kandi ko Habumuremyi mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze ahakana sheke yagiye atanga, ndetse ko yemera ko nta n'amafaranga yari kuri konti. Ubushinjacyaha bukemeza ko Bwana Habumuremyi yavugaga ko bitari ngombwa ko izo konti zigira amafaranga kuko sheke yazitangaga nk'ingwate mu byo bita mu gifaransa garanti. Habumuremyi ahawe umwanya wo kwiregura yavuze ko abo bakoranye bose, yaba abo yatse amafaranga yaba bagemuye ibikoresho kuri kaminuza, bose bagiranaga amasezerano agaragaza uburyo azagenda bishyuramo. Yasobanuye ko yongeye kwandikira ba rwiyemezamirimo bakoranaga abasaba ko bakongera gukora andi masezerano kuko atari yabashije kubona ubwishyu kubera icyorezo cya COVID-19. Maitre Kayitare Jean Pierre, umwe mu bunganira Habumuremyi, yabwira urukiko ko Habumuremyi akwiriye kurekurwa, hanyuma ubushinjacyaha Rusagara bukurikirana Christian University of Rwanda kuko ari amafaranga yose atayashyiraga mu nyungu ze bwite. Yasobanuye ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko umuremyi yari afite ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bigaragara neza ku ishuri ari ibyahawe umuremyi kuko afite imigabane ingana 60%, umuhungu we akagiramo 30%, naho umuyobozi wa kaminuza akagira 10%. Bivuze ko kuba ari umunyamigabane mukuru bisobanura inyungu yari afite mu gutanga izo sheki, bityo bumusabira kuba yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe bugikomeje iperereza. Abo umuremyi yasabye urukiko ko rwamurekura agashakisha uburyo yakwishyura ababereyemo amadeni. Yavuze ko iyi kaminuza ifite aho yatanze ingwate muri banki kandi umwenda usigaye muri iyo banki akaba ari muto cyane. Yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kugurisha iyo ngwate yari yaratanze muri banki akishyura banki amafaranga yari asigaye, akishyura n'abandi bose abereyemo imyenda. Yabwiye umucamanza ko ibi byashoboka mu gihe yaba adafunze, bityo ko mu gihe yaba afunzwe nta myanzuro y'inama y'ubutegetsi yabaho. Hawo umuremyi yavuze ko atari umuntu wo guhunga ubutabera, yaba ari ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha igihe bwamushakishaga bwaramubonye kandi yijyanye. Yavuze ko pasiporo yifitwe n'ubushinjacyaha hamwe n'ubugenzacyaha ndetse na telefone ye bayitwaye. Uyu wahoze ari minisitiri w'intebe Hawo umuremyi yanongeyeho ko afite uburwayi bw'umutima kandi ko afite ikibazo cy'ijisho bamubaze, ndetse akaba yagaragaje impapuro zo kwa muganga ku buryo agomba gufata umuti umunsi ku munsi. Yavuze ko ijisho risaba gukora rw'isuku cyane kandi aho afungiye iyo suku ikaba itagaragara. Byongeye kandi yagize ati habazwe ijisho rimwe kandi asabwa kuzajya kubagisha irindi, bityo ko mu gihe cyose yaba afunzwe ibyo byose bitashoboka. Maitre Kayitare yavuze ko haba umuremyi nk'umuntu wagiriwe icyizere n'igihugu kugeza ku mwanya wa minisitiri w'intebe yari akwiye gukurikiranwa adafunzwe. Yavuze ko kumufunga ari ukwimana amahirwe yo gushaka amafaranga yo kwishyura abo kaminuza yayoboraga ibereyemo umwenda, nabo ubwabo bikaba ari ukubima amahirwe yo kwishyurwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba haba umuremyi yaragiriwe icyizere n'igihugu bidakuraho ko yakurikiranwa, bwashimangiye ko ahubwo ibyo yakoze bitari bikwiye ku muntu w'umuyobozi, aho bwavuze ko busanga ari ibintu bikomeye kuko aba arimo gukoresha icyizere yagiriwe n'igihugu mu nyungu ze bwite. Bwavuze ko kumurekura bidasobanuye ko azishyura ababereyemo umwenda, ahubwo ko bazakomeza kuririra mu myotsi. Ubushinjacyaha bwavuze no ku ngingo yo kurekurwa kuko arwaye, busobanura ko muri gereza abantu bavurwa. Bwongeyeho ko haba umuremyi yarezwe kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka agahabwa igihe gihagije cyo kwishyura ntabikore, rusobanura ko arekuwe ubu atari bwo yabasha kwishyura. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo kuri bwana Hawo umuremyi Pierre Damien ku itariki ya 21 z'uku kwezi isa kumi za nimugoroba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuko namaze kubibabwira rero muri ganiro cyangwa biriya bintu Kagame ajya ateranya ngo byitwa Youth Connect, hamwe ajya ateranya urubyiruko. Ndibaza ari hahandi yari yarabwiye urubyiruko rw'abana bakomoka ku babyeyi b'abahutu ko bagomba kujya basabira imbabazi, bazajya basaba imbabazi ibyaha ngo byakozwe na base. Aha niho rero ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo mvuga ko ari umunsi umwe, niba ari naho ntabwo mbizi, ibyo sinabirebye, ariko ni muri iyo forum aribwo na Pierre Damien Celeste Marco, kuki urakomeza kumwita Celeste? Nuko nawe yitwaga Pierre Celeste Rwigema ariko we ni premier ministre utari muri bibazo. Ntabwo ari we nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga Pierre Damien Habo umuremyi, mbabarire. Pierre Damien Habo umuremyi akaba yaravugiye muri iyo muri Youth Connect ababwira ko aha icyizere urubyiruko, arabwira ati mwebwe mugira amahirwe kuko kandi nabyo birajya gusa n'ibya Kagame. Urumva Kagame hariya niho yavugaga ati mujye musabira imbabazi ibyaha bya ba bene wanyu na ba mama wanyu na ba papa wanyu. Damien nawe umwere uturutse bukurage mbere ya Youth Connect narabwira ati tekereza genocide yabaye abantu mukaba muhabwa amahirwe angana yabwiraga abandi n'urwo rubyiruko. Nibaza uyu munsi bibaye yakongera akavuga ayo magambo, ariko reka tubanze tumwumve bititwa amagambo yanjye, noneho tuze tubone kubiganiraho.
Namwe mundebere miliyoni y'abanyarwanda b'abatutsi barishwe ababarokoye baraje bakavuga bati mwese no kunamura icumu buri munyarwanda wese agomba kuba umunyarwanda buri munyarwanda wese agomba kugira amahirwe angana kuba ku munyarwanda abatuye igihugu cyose bagasaranganya ibyiza by'icyo gihugu ndasaba kugira ngo mubanshe mirire
mu magambo ya Habumuremyi Pierre Damier aravuga ngo murebe namwe aba bantu ukuntu bagira umutima wa kimuntu urenze no kuwa kimuntu baje nyuma yaho bene wabo nicyo tavuze bene wabo bapfuye miliyoni barangiza bakavuga ngo dusaranganye ibyiza by'igihugu bagaha abanyarwanda mu magambo yengwe ibyiza bingana ubu koko Habumuremyi yabivugaga bivanye ku mutima yarazi ko abanyarwanda bahabwa amahirwe angana cyangwa se uyu munsi uramutse umubwiye ngo abisubiremo yabisubiramo arashobora kubisubiramo uko nabivuze muri introduction kubera ko uwashaka kunezeza numwe azi ko ari utanga ubutare reka mbabwire note kuri iyi ngingo nayifasheho note cya mbere uyu munsi namubonye yarafite akanya mu maso yasekaga wabonaga ko atafite atijimye nubwo yaje amanuka mu modoka bamanamaniye mu kimodoka yambaye amapingu ku maboko agenda amanuka nta kindi kintu kimuha support kandi ari mu kimodoka cy'igi pickup ntabwo ari van ariko ku rundi ruhande wakumva amagambo yavuze ukumva ko ibyo byose nawe arabizi ko ibyo avugaga ari ibinyoma nubwo ntavuga ko yavuze mbere y'aho bavuga ko hoteli ye ihurirwamo n'intera hamwe yari hakora amanama yo guhemukira igihugu ariko arabizi azi ko abanyarwanda badafite amahirwe niba nabizi ko yenda yumvaga ko kubera ko we yabonye uko yubaka hoteli akumva ko abandi abanyarwanda bafite amahirwe n'ukwikunda n'ukutareba no kutahumura amaso ngo arebe mu gihugu ibyo yasanzemo cyangwa se ibyo yabonye igihe yari na ministre ngw'intebe yewe nawe ndeba umwana avuga ngo kuri za Twitter yagiye yandika byinshi cyane avuga ngo birakwiriye ko ngo barakwiye gukonsidera ngo kubera ko ngo ari muri COVID ngo 19 ngo amafaranga ngo yayavana hehe ngo yavana hehe amafaranga ngo gusa ngo leta ngo ntiyagombye no kumuguriza ibyo ni igihe nabona ko ari nka naivete kuko ibyo ni igihe uvuga uti mu Rwanda harimo bese nk'avuga ngo bibeshye biriya bintu nta logique birimo ukagira ngo nicyo cyonyine mu Rwanda biriya babakoreye kita making a sense cyangwa se kitumvikana ibyo rero bikanyereka ko swat navuga se ko ari ukwikunda navuga ko ari kubera ko batigeze bareba ibyagiye bakubandi bataherutse no kumva se niherutse kwa kuri mirongo badasubira inyuma bavuge bati noneho se Rujugiro we ibyo bamurega yari yarabikoze ese asina Paul Rwigara we yari yarabikoze mirimo se ibyo bumva ejo bundi babona ko yari afite n'imikirize y'urukiko rw'ikirenga ukavuga ngo ariko ngo COVID ngo muri COVID koko ntibakwihangana we muri COVID ntibakwihangana tamwe nko kuvuga ngo bibeshye bari gukonsidera COVID ibintu bashyiramo consideration biri logical nibi kinasanze navuze nise uyu mwana ni ukwikunda ni ukudasobanukirwa ni ukwireba gusa kumva ko kaya se iri unique ntaho nta bandi bantu bagiye barengana mbere cyangwa se hari nk'aho nko kwibaza ko aba mbere bo bagombaga kuba hari babi ibyo byababayeho byari bikwiriye no ni ikintu nanjye ntashobora kumva yara twitinze ibintu byinshi cyane ariko akavuga ati COVID nibyo koko hari impimbano ariko murebe ninde ufite amafaranga ifite se kagamara bireba ibyo arabire wowe se kubera iki noneho aho ngaho abanyarwanda ko ariyo mpamvu ubona dukomeza kwibaza ikibazo dufite tudashobora gusobanukirwa n'impamvu Kagame ageze n'uyu munsi ni gute wabona nk'umwana uzi yenda abona nk'umwana muri horere na Pierre Damien nabo barabyemera ko bakoze amakosa arabandi batigeze banakora n'amakosa batanabyemera kandi koko batanayakoze abo ngabo bagiye muri gereza abandi barapfuye abandi barahunze bya mitungo yabo yarambuwe logic icyo gihe utangiye kuvuga rero ngo ibyacu ngo mwagombye gufata consideration itandukanye ni ukuvuga ngo ni ya selfishness mu banyarwanda ituma utareba yuko ikibazo ufite ari ikibazo cyabaye no kubande karengane kabaye karande hirya no hino ko atari ukubera ko ari icyaha mwakoze gusa nuko hageze yuko mufungwa kubera ko ntabwo niba mu Rwanda ushaka kumenya bakwiriye gufunga kubera ubwambuzi kubera ruswa kubera akarengane cyangwa se gukora ibintu byo guhuguza ibya rubanda abantu bo muri FPR wigeze wumva abakadere ba FPR bakorera Kagame amubusahuzi bigeze hari icyo bakorwaho icyo wagomba kuva gusaba kuvuga uti natwe byatugezeho twari tuzi ko bishobora kuza ko twari tuzi ko ari uyu munsi none kabaye hakindi aho kumva ko kayanye itandukanye ntabwo ari byo ni iyo mikorere ni modus operandi ya FPR kuva yatangira yewe ku buryo bamwe barimo bitwa bakarimba bayifashije FPR inkotanye kuva kera bagiye basubira mu Uganda hakiri kare cyane hakiri kare abashoboye kubatahura hakiri kare ugatekereza ko ushobora gutera imbabazi kose ushobora kurekura cyangwa gusubiza ibyawe birashoboka nk'uko Jean-Marie Vianney Gatabazi byamubayeho kubera yenda uburyo wacinye inkuru ariko ntabwo ari kubera logique ntabwo ari kubera justice ntabwo ari kubimeze FPR ntabwo ishaka abantu bigenga mu bucuruzi bari independent cyangwa se independent bigenga ku bucuruzi bashobora kubona amafaranga bakazamuka bagatera intambwe batari kumwe nabo badasharing n'amabisi byose kompanyi za telefone bagomba kuba bafitemo ukuguru wese uravuga ngo universite yanyu yenda barayihombeje uzi ibyabaye kuri universite ya Gitwe uraye neza Gerard ari he ntari muri gereza reka mve ku bya Gitwe ibyo nabyo byagiye bivugwa kenshi byagombye gutuma nyine abakurikiranira hafi by'universite ya Habumuremyi Damien bagombye kuvuga ati dufite urugero dufite president twarabibonye uko babigenza ubu natwe munsi ni twebwe fata Padri Karekezi wa Inateke Padri Karekezi Dominique wazize ubugizi bwa nabi icyo batongeyeho n'ukuvuga ngo n'ubwa FPR yewe na article gihe cyanditse cyaravuze ngo harimo urujijo hagati y'ubugizi bwa nabi ngo n'uburwayi babaga batarasobanukirwa n'icyabaye baza kubimenya nyuma baza kubitwistinga nyuma ariko mupadri Karekezi Dominique wari uyoboye Inateke ubwo nawe ndaho ndashaka kugerageza gusa kujyanisha n'amashuri yenda mve mu zindi comparison kugira ngo n'abandi batekereze ko ibyo umuntu wese ushobora gukora akantu avuga ngo yigengaho FPR itagahaye umugisha cyangwa itakarimo ntibishoboka nta kintu ashobora gutunga n'inkoko n'urusenda twarabivuze inshuro nyinshi reka mbigarukeho ku bya Nyirangarama tubabwira uburyo hariya kuri Nyirangarama batakundaga n'uko imodoka ziparika kubera agatogo ariko ntabwo ari kari agatogo bashaka kubera urusenda nabivuga kenshi cyane ko yageze aho aravuga ati ngiye korora imbwa ngiye kuyashirira imbwa yenda hari izo ntibazazigeramo ariko bibagirwa ko nabihozagara nawe yaragiye kwikorera ubucuruzi cyangwa se ubworozi bw'ingurube ariko nabwo barabamwirukanyemo ntibibaho hariya igihe utarimo ukissing ass ntabwo bishoboka ko wakora ubucuruzi muri cya gihugu Padri Dominique Karekezi arapfa wumva ukuntu ari ibintu badashobora no guhisha bimeze nka za Autriche hari mu kwezi kwa cumi mu kwezi kwa munani umwaka w'2015 amakuru avuga ko mbere yuko apfa yari rektor w'iriya universite inatek yahembwaga miliyoni imwe y'amanyarwanda, baramwica kubera uburyo yari afite administration iri hazamura ibintu bibi burezi ariho genda yagura imiryango, baramwica. Hashize amezi abiri nibwo professeur Rwakabamba bamujyanyeyo, recteur nawe wahoze yari Butare, nyuma yaho akabona ministre of infrastructure, nawe baravuga ko ari ugiye gusimbura Karekezi. Icyo gihe umutwe cyangwa se imitwe bari bakoze yari imaze kugaragara icyo biciye Padiri Karekezi Dominique, tabamusabira bamuha kontra guhembwa miliyoni eshanu. Ntabwo yarajeje kuzahura ibyangiritse, yaraje kugira ngo ahombye kiriya kigo. Nicyo FPR yashakaga, ko bahombye kiriya kigo cya Inatec. Atangira guhembwa miliyoni eshanu, yamaze imyaka ibiri. Urumva ayo mafaranga n'abanyeshuri ntibayinjizaga, bavuga ko hari ibibazo bidashobora gukemuka. Aragenda avaho ngaho, asimburwa n'uwitwa Eshide Karuranga. Malheureusement cyangwa se sinshobora, nta kintu cyiza mfite ndibumuvugeho, ambabarire n'abandi bambabarire. Karuranga abari ujya kumusimbura avuga ko muri priorite mu bimuzanye mu kihutirwa, avuga ko hari ari inyubako ziciriritse agiye ngwarizo agiye kuzahura. Icyo kintu cya mbere yavuze agiye hariya ikibungo, ariko avuga ko n'izeme ry'uburezi naryo azarizamura. Hashize imyaka ibiri nawe ubu ari muri gereza. Hari somo barebo kwa Habumuremyi babavana muri ibi ngibi, ari Inatec, ari ibya Gitwe, yewe na ILK dushatse twayivuga. Muri ILK buriya we uretse ko ya compliance akajya kumu umusenateri, ariko nawe ntabwo yada complying, ntabwo yari gukora. Iby'ubutabera bwo Kagame nabona ko yitwaye neza, kavuga ati ndabyibutse ko ari wowe ufite ububasha kuri buri kintu. Of course bazamubabarira, genda bamuse n'indi mitungo myinshi irenze yari afite. Ibyo birashoboka cyane. Urumva ya hoteli bagiye kuyigurisha, izo ngwate bavuga za muri moteli buriya araza kuyigurisha, avuga ko arasiga amafaranga makeye, ariko nta kindi cyamurengera, araza kuyigurisha asubire kwisuka. Hari ntushobora no kubona akazi. Nkibaza rero ahantu Ngirente yicaye ubu, ari usigaye usinya inzandiko za Ines Mpambara nize, icyo arimo gutekereza ubu ngubu, akumva ko ari safe. Yarebye iriya modoka imanura Habumuremyi kuri ya rukiko, ejo akongera agafata ikarama akavuga ati gendi powerful. Umuntu ushobora kuba beshejweho gusa n'uko Kagame aramutse nabi, ibyo bishobora kurangira kandi akamushyira muri gereza. Imitego bamutega nk'uko bamuhari icyo avuga ntabwo ari bisaba kuba abi icyo wakoze wowe, bisaba icyo bo bagushakaho kandi bakakigiraho. Baragenda muri ibyo biro byanyu bakibamo n'amadosiye byose, ejo ukabisanga yenda mu itangazamakuru cyangwa se bagakora n'ibindi ku expose n'akantu gato gusa bapfa ko gusa batakwishimiye. Ari Ngirente ari nabo bose bakavuga ngo bafite ngo ubutegetsi abandi ngo ngwino urebe ngo turatashye tugiye mu gihugu cya ngo tuyokorere igihugu. Ntabwo mvuga ko ubutabera butagomba gukora, gusa kuri iyi kesi ya Damien wenda bizi neza ko ari ibintu bijyanye na competition, yumvaga yenda akavuga ati reka ngende hariya ngende njye kujya mu ishuri nako njye mu mashuri abariyo nihisha, ntibikunda. Ubu rero abantu bashobora gukora ubucuruzi nyine ni nk'abo bo muri Yerka bakomplayinga abanshuti Manase n'afite ishuri, icyo nta kibazo, bafite uburyo babigenza, genda bafitemo na za shares. Buri muntu wese uri mu myanya nona agatekereza ko we nta kizamugeraho, yaba ari mu nzego z'umutekano ari ba Dani ari abo ba Murasira ba Kazura ntigihe gusa kuko ugomba kugenda ureba ukavuga utari kubona abanjirije bari hehe Nyamvumba ari he Kayumba ari he Sam Kaka ari hehe abo bose Kayunga ari hehe abanshi ibi byose nibyo kugomba kubanza ureba ukavuga uti ugatubere yo kutumira abantu ngo bampaye promotion ngeka ngaho champagne ama whisky byose mukaza ubanze urebe abusimbuye boss ha exception kandi noneho umenye koko niba yari position ugomba kwishimira none igiteye ubwoba kurusha ikindi rero mu minsi yashize twabonye umuntu wanditse avuga ngo yandikiye abadepite asaba ko bazana ubwami uyu munsi inyandiko yindi yakwirakwiye iyo yari serie kuruta ya indi ya mbere iyi impamvu iri serie kuruta ya mbere yayihaye kopi buri kigo cyose cya leta n'abanyonzi n'abantu bahe bose bafite kopi pour information umuntu twaganiraga wayinyohereje bwa mbere avuga ati iyo bayihaye n'indaya ati naza abantu bose bakora no mutuzi twose n'abasharpantier ati bayitanze ati kandi ibingibi ntabwo ari gusa umuntu yari mu Rwanda icyo yashaka kuvuga nuko bariho batanga abagabo ntabwo ari byahindi yo kuvuga ngo nahaye parlement ngo parlement yabisuzuguye nuko buri kigo bagihaye ndakiza abobulije nacyo kuvuga ngo ibintu tugomba kubiganiraho barashaka ko Kagame aba umwami ese harya umwami umugani w'abandi icyo niki mu bwami cyashaka adafite niki ariko mbere yuko tujya kuri ibyo ninde uzavuga ngo hoya muri aba bose ninde uzavuga ngo ye ni Nyirakigage se ni Ngirente se ni Murasira se muri Minadef ni Kazura se ukuriye ingabo ababo turabizi ko aho kugira ngo barahirire itegeko nshinga barahiriza kubaha umukuru w'igihugu noneho ejo bundi ho tugiye kubona rurangiza umukuru w'idini rya kisilamu wahoze ari umukuru umuyobozi w'idini rya kisilamu ubwira abantu bose ku Imana wamaze kariyeri yose yarabwiraga abantu ku Imana ari isubizamo umwuka abantu cyangwa se rizongera kugara ubuzima ariko we yavuze ko Kagame asubiza ubuzima mu mirambo kwa zura bapfuye of course ntabwo ari byo kuko uyu mushehe arabizi ko Rutagambwa yapfuye kandi Kagame ntabwo amusura arabizi ko Steria nyina wa Kagame nawe ntabwo yashoboye kumuzura kandi yarapfuye ariko ni ikikwereka ko aho bageze basimbuka bageze bageze bumva ko bagomba kuba aribo bagaragara ko bamushimiye cyane bihe n'ibindi bibabaje cyane kuba kuhazaza ku Rwanda arabizi shehe ko Kagame na ubwo azapfa kandi atazashobora kwishyira mu mwuka umuzura ariko akavuga ati Imana yadukoreye igitangaza duha umuntu usubiza imyuka mu mirambo reka nsubire ku by'ubwami ubwami Kagame ntimugire ngo biriya bintu bari abantu no kubyikoresha muzabibona birumvikana ko ari byifuzo ariko procedure iraza gutangira yatangiye gushandikisha abana be bose bashyira mu nzego zitandukanye umukobwa muri ma communication za presidence umuhungu mu bintu by'ubucuruzi nabandi nabo ariko aragenda bazamu bakura ibintu byo umuntu wese wakavuze oya ubu ntagihari bose nabo ngababwira ati cyane nacyo bimbwiye ngifunze mwese gafunga nuko ntacyo mumaze ntagomba keneye murahari gusa kubera ko muhari ariko kubera ko mbishaka ariko ntacyo mumariye mwanjije imwe kandi nibyo kuko bose nyine ibyo batozwa n'ibyo ngibyo bajya kuvuga gihe kimbaza n'abahezo nkotanyi iyo zigeze ku itariki ya kane Nyakanga bakadefira intwari zitangiye igihugu zacitse amaguru kubera ngo zarutangiye ubuzima batangiye ubuzima Kagame ntabwo warutangiye Rwanda none abo ngabo nibo bavuga bati wakoze kungirira icyizere nyakubaho. Yes, ariko kikujyanye hariya si ukudefenda constitution n'igihugu n'ubusugire bw'igihugu. Ni igihe ubona abantu bapfa barenganwa nta kintu mushobora kubivugaho, bamwe muri mwebwe ari bene wanyu ari bakuru wanyu ari barumuna banyu, kavuga ngo mwatsinze intambara ngo mwarwana igihugu mwaratsinze, mwatsinze se gukora iki? Ibintu biteye akababaro kenshi cyane, ariko bigatera n'ikibazo cyo gutekereza hazaza ha u Rwanda mu rubyiruko. Nkuko mwabyiyumviye, umuntu aza agafata urubyiruko rwose ko bagiye kubakoresha iyoza bwonko bakarugira ibyo bashaka, ubu ni bashaka ko bazasigara bendorosa kandidatire y'ubwami. Nibyo koko? Kandi koko ntabwo nshaka gufata kredi y'ibi bintu. Abangiye bakoze isesengura mubo tuganira baravuze ati reba ingendo Kagame amaze gukorera mu bihugu by'Abarabu, Morocco, Arab World, hose nihasigaye yibanda. Yaraharebye asanga uburyo abami babayeho n'abaprince avuga ati ariko ubundi bwo buzima icya mbere cy'aba ntabwo batekereza ngo nzasobanura gute kuvaho cyangwa se manda yanjye cyangwa se ukuntu nzahindura constitution. Nihame uguma protokole yabo ntanahihuriye n'iya perezida, ni nziza cyane. Kandi noneho bararyama bagasinzira bavuga bati umunsi nananiwe dore uzansimbura n'uyu, n'igihe nzaba ngenda ku kirenge nako ku kibando niho yavanye iriya ide. Bakongera bakavuga batari kureba noneho, ubu ndavuga abasesenguzi bati reba noneho uburyo anyaga, ati nibyo abami bakoraga kera. Akavuga ati nkwambuye iki nkwambuye iki nkwambuye iki, ntankurikize nk'ukunyaga inzu agatwara amafaranga kuri banki agatwara abantu n'abari hanze hose, akababwira ati mushyira mu gaciro mushyira mu ishema, kandi bakumva stupid bakumva bakayatanga ngo ishema ryacu ngo no gufunguza no kujya gufunguza ngo no kuburanira Karenzi Karake ngo na n'ibindi bitandukanye babeshya ngo agaciro. Mubizi neza ko ari amanyanga, mubizi neza ko ayo mafaranga atari nahajya, mukayatanga muri hanze. Yes, kubera ko Kagame ari umwami ngo aranyaga, kandi ibintu byose ngo ibintu byose ni iby'umwami, cyashaka cyose arakibona. Nibwo buryo atwara amazu y'abantu, nibwo buryo atwara business z'abantu, ibi rero arabikora akoresheje itegeko. None hari hadashaka ku instituting ubwami ezajya nyaga nawe umuhagaze hejuru, of course ntabwo it's not going to happen, ntabwo bizabaho. Kagame ntabwo azaba umwami, ariko niyo nzira. Kandi kugira ngo bitabaho byo ubwabyo byonyine, nuko hari impinduka zishobora kubaho mu Banyarwanda no mitekereze y'Abanyarwanda. Ngirente Kazura abo bose bakamenya yuko nta kintu bazakora kidasanzwe kizatuma Kagame abarebera izuba, kuko nta kindi, ntabwo bazavuga ngo twebwe turi shyashya turi abatoni cyane kuruta uko abatubanjirize bari abatoni, ari abo ngabo ba Joel Mutabazi, ari abo ba Byabagamba, ari ba Rusagara muri Minadefu, ari ba Ndahiro Emmanuel. Harya ngo muratekereza ko impinduka za Kagame zishoboka? Impinduka ni twege tugomba kuzikora, Kagame ntashobora guhinduka. Mureke rero uyu muteto wabo muremyi n'umuhungu we bavuga ngo muri covid ngo koko ngo abantu bakabikwate bitari muri covid sahubwo. Nibura ko mwege muvuga ngo covid hari abandi batwawe banyazwe izuba riva, nta covid nta justification nimwe batanagiye noneho no kwambura abantu ngo babimingwize batangize shake sans provision, batari kuvuga ngo noneho ngo bananiwe kwishyura abakozi, atari kuvuga ngo hari urwitwazo rwo rwose ruhari ngo covid tinicyo kisha Abanyarwanda kudasobanukirwa n'urubari hejuru. bakunzi baraditeme hari abantu badusabye indirimbo twakinnye mu kiganiro kigihe niki ejo bundi kwa kabiri bari benshi na nabwiye ko yenda twari kuzazikina muri kya gihe nubundi ho turaho turategura izindi zizashobora kuza muri kiganiro ariko noneho deka ubusabe bwanyu mwubahirize mbere yuko mvuga iriya nkuru ya Minembwe turibuze gusorezaho deka ubusabe bwanyu mwubahirize mbonereho no gukomeza kwangurira abantu bamwe gutanga ibitekerezo byabo ntabwo bigoye nk'uko mwabikora kuva na kera no gukanda rimwe bashaka gutanga ibitekerezo byanyu ndayambaha ijambo noneho namwe mugakora contribution mu biganiro byacu kanda rimwe kuri telefone yawe bakurikiye kuri telefone ushaka gutanga ibitekerezo ntukaniganwe ijambo uzanigwe n'uri bwiye reka rero twumve iyi ndirimbo nk'uko mwayidusabye noneho ubwo tuzabazinira n'izindi z'iki kiganiro ariko kuri ubu reka twubahirize ibyo mwadusabye
Behind
mukazajya muyikina igihe cyose muyishakira mukayisubiramo uko mubishaka ubwo nukujya mujya kuri radio iteme YouTube noneho mukazajya muyisubiramo rwose uko mushaka. Reka rero tugaruke mu kiganiro ku nkuru nari nabasezeraniye yo muri Minembwe, aho uyu munsi abanyamurenge bavuga ko bagize akanyamuneza kuko inka zabo zimwe muzari zanyazwe nazo zagarutse bazigaruye nyuma yuko habaye igitero kitarageragezwa nako kigikomeza kutavugwaho rumwe kubateye icyo gitero, ariko bamwe bakavuga ko ari igitero cy'amakanika abandi bati ni ndavuga twirwaneho, abandi bakavuga ko ari ubufatanye bwa bombi noneho ngo bakafata iminyago nako yari iminyago ya Mayimayi baje rero kuyibambura nyuma yuko Mayimayi ngo yari yatwaye izo nka zabo. Ababikurikirana hafi ariko bakavuga ko birenze kuba Mayimayi bagomba kwirebera mu ndorerwamo zitandukanye kubera yuko ngo Mayimayi zambitswe uniforme ariko ntibavuge ababambitse uniforme. Murabyibuka ko mu byumweru nka bitatu bishize bavuga ko abantu bari bavuga n'ururimi rw'ikinyarwanda aho bagaragaye bazamuka muri iyo misozi ya Minembwe. Uyu munsi rero intambara yabaye yamaze igihe kinini, bavuga ko nayo abo ba Mayimayi batasobanutse bambuwe iyo minyago ibyo bari baranyaze zirimo inka z'abanyamurenge. Impamvu y'inkuru ari yo kwitondera ndetse tuzanakomeza kugarukaho nuko twababwiye hari abantu bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda bambutse bajya muri ibyo bice bya za Minembwe, ariko nyuma yaho abanyamurenge bakaza kwimvikana kuvuga ubwabo yuko hari abamayimayi bambikwa imyenda ya gisirikare noneho bakajya muri iyo misozi. Iminirwano rero ikaba yarubuye ndetse harabaye n'abadeplase benshi cyane nyuma yaho izo ngabo zitaramenyekana zambaye uniforme ariko zitwa Mayimayi kandi ubusanzwe zidasanzwe zigira Mayimayi zitari zimaze iminsi ziyogoza kariya gace. Amakuru yaho nkuko nababwiye ntabwo tuzabivuga tutaragera ku musozo w'iri perereza twatangiye, ariko abavuga ikinyarwanda barabonetse barumviswe bagiye muri iriya misozi. Hari ibice bitandukanye muri za Hope Plateau, harimo za Red Tabara, harimo za Twirwaneho, Gumino n'ibindi, ariko abo bandi bavugaga ikinyarwanda ndetse rimwe na rimwe bambikwa imyenda y'igisirikare ntibarasobanuka ntibaranamenyekana uwabatumye, ariko hakomeje gututumba umwuka utari mwiza cyane muri ibyo bice kandi tuzakomeza kubigarukaho. Abifitemo inyungu rero namwe murabazi ntabwo ari ubwa mbere hariya Kagame yabamaze kuhakora za operasiyo zitandukanye, niyo mpamvu turiho tubikurikirana n'amatsiko menshi cyane tukazaba tubagezaho amakuru nyayo mu minsi itari ya kera, kuko imirwano ihora buri munsi kandi bamwe muri bo ntibazabura no gufatwa. itangazo rigufi ribararikira ikiganiro tuganire kuri uyu wa 18 kwezi kwa 7 2020 ku itariki ya 18 Nyakanga 2020 n'ikiganiro rero mutegurirwa kandi mukagezwaho na Madame Mehance Kayijuka ndetse na Ashire Kamana. Kuri umwanya rero nkaba ndi kumwe na Mehance Kayijuka kugira ngo atubwire icyo baduhishiye kuri uwo munsi ikiganiro cy'ejo bundi umusibejo kikazaba kiri ku isaha ya 11 za nimugoroba kwa gatandatu 11 za nimugoroba. Imenanse rero ikaze muri iki kiganiro ko muri studio za Radio Iteme kugira ngo uturarikire ikiganiro cy'ejo bundi ku itariki 18.
Urakoze cyane Jean Paul, uranyumva?
Ndakumva neza.
Urakoze cyane kumpaye aka kanya ko kubwira abakunzi batuganire iki kiganiro cyacu cy'ejo bundi samedi cyangwa se ku isabato 11. Kandi ndabanza kubiseguraho kuko ndabizi ko ubushize ku cyumweru gishize tutabonetse, twagize akabazo muri famiye bituma tutashobora kuboneka, ariko nkaba mbafitiye inkuru nziza ko iki cyumweru kije tubafitiye ikiganiro kiryoshye cyane. Ikiganiro tuzaba turi kumwe n'umudamu abantu benshi bazi bamaze kumenya cyane, witwa Mimi Kagabo cyangwa se Mireille Kagabo. Uyu mudamu akaba yaramenyekanye cyane kubera yuko ari muri ba bantu bataryamira ijambo. Ntabwo ari we wenyine, tuzaba dufite n'undi mudamu wigeze kutuganirira witwa Vani Gusenga. Rero akaba yarigeze kutuganirira mu kiganiro twigeze kugira cyaryoheye abantu benshi cyane, ikiganiro ku buringanire feminisme. Muribuka ko yatugejejeho ibiganiro ibitekerezo byiza cyane kandi biryoshye. Tukaba dufite amahirwe rero yo kuzaba turi kumwe na Vani Gusenga, we na Mireille Kagabo. Ntimuzacikwe umutwe w'ikiganiro Mireille Kagabo yifuje ko tuganiraho uravuga ngo kumira bunguri icyo ubwiwe udashishoje ni icyaha nk'ibindi byose, kandi gukeka niko kubeshya. Nkaba ngira ngo rwose muza abantu batwumva bazabe bari bateze amatwi kuko ikiganiro kizaba kiryoshye cyane. Urakoze kandi kumpa aka kanya ko kubwira abakunzi bacu.
Urakoze cyane wowe Emerance. Ubwo rero tuza gutegereza turi benshi kandi turizera koko nk'uko umaze kubiturarikira ko ikiganiro cyanyu kizaba ari ikiganiro cyiza cyangwa ikiganiro cyacu. Ubwo rero tuzaba tuhari nkuko niyo ngoma, ni ku itariki ya 18 Nyakanga 2020 ku isaha ya 11 za nimugoroba. Umunsi ni kuwa gatandatu, ni ukuvuga ngo umusibo ejo. Icyo kiganiro rero nibwo kizacaho. Ugire rero ibihe byiza Emerance, ubwo tuzahura muri icyo kiganiro.
Merci beaucoup, urakoze cyane Jean Paul.
Nshuti z'ibiganiro byacu rero, ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba tugisoreje ahangaha. Nongere mbashimire mwese mukomeza kuduha amakuru, abari mu gihugu imbere, n'abari mu Rikongo. Mbibutse nimero ya telefone mushobora kutwandikiraho mushaka kuduha amakuru mwibanga ni 508-335-8771. Noneho amakuru nkaya tukazajya tuyatangaza kugira ngo abanyarwanda bakorerwe ubuvugizi, namwe wazaba ari umusanzu wanyu kandi n'ubusanzwe musanzwe mubikora, ariko turakomeza gukangurira n'abandi bose kuzajya babikora. Mwari kumwe nanjye Jean Paul muri ikiganiro, mbasezeyeho kandi mbifurije umugoroba mwiza, murare aharyana.
ari kamara ninde wakwirenga gizabo bangana ninde ubona mahari ari inzira nyayo Yeah.